Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Nous dire tout pour que Jande Gafandu Hala, Mamadou Samase, ou Jamwali Sakra, et Kedibe. Gila Nyande Aswerande, Batu Kaldal, Kalangal, Fudi, Kupuri, Unia Chapantadi, Idi Kabaruji, Yautete, Fanda Mudun Woni, Neva Munia, Hebandi, Allah Lindi, Ati Dabriji. Bangal Kaurutal Kanankoɓe leɗɗe G5 Sahel to Niger tun balɗe tati caggal masibaji fewde larme leydi Niger lamiɓe Sahel ngel na jiɗɗi hawrude dow gotum fewde e mbiyan torraji terroriste MB e landinde kawrutal pour to leydi France. Imma Dara mbiyan jeftande larme jawdi yo miijo sukaɓe lekkuy hiɓɓe britannie militaire kati fanda muɗum woni faabade mbiyan kaɓtiɓe leydi Mali. Ɗin woni sembe kaburji amen hande beten altinere sappo e jeegom lewru décembre hitande 2019. Bisimilla Sakira. Guldeji batu kaldal kala leydi ndi fuɗɗi cakkita yontere nde Bamako ɗo ko ɓuri ujunaji capantati e ɗiɗi kabaruji ƴewtete wonande keƴaɓe urɓe nder commune ngaji temeɗe jeegom e joyi région ngaji sappo e keƴaɓe noga e nayo leyɗe goɗɗe. Ndenno ɓe meman haala kala ko hawra e dow muɗum nder caggal leydi ndi e ley guldeji ardidi golleɗe ɗe e ley guldeji ardidi golleɗe ɗe. Kanaka leydi ndi Ibrahima Bocar Keita dardi ɓiɓe leydi ndi yo mbiyan tinno haalodirde gonga keɗanna ko heɓani en Moussa Malle Sissoko e Aissata Diarra dow fecitango Ousmane Diko.
A wi hoorajo fedde darani nde kabaru batu o golleji ngal gueɗa cakitingal tugoto dow wadde gonginali fawarde e wollitinde ko hawra e dow kaldal ngal. E wi chaque sidi Diarra noon ɗiɗo batuji ana poori ley hakkilantaku e wattudu settidade hono ko haala ley leydi meɗen fawarde caggal muɗum. E wi makko en joƴƴinandu heƴaɓe darantoɓe jokkitade golle ko hawra hen ko.
Min jottima e cakkite golleji lattoro sababu sembinde ɗate dabareji ɗi humtande ɗum hoore e dawrude no ɗum yarata yesso banggal haalodirde gonga e dow teddengal. Ɗiɗo totodiral hakkillaji kuncitta hoore banggal pelle tati joguiɗi sisleji kertaɗi on ɗo hollita e heeƴo golleji ɗi on totta.
E wi kanaka leydi meɗen ngal kaldal le leydi meɗen kala noon yo wattu mo hawruɓe hen ɓe ƴewtoto so lonjo du le leydi meɗen ko saabi kaɗo torra fawarde e noko heɓanirte jogolla. Ibrahima Bocar Keita dardi malinkoɓe fuu kawra laato gotum eedi ko haani.
Leydi ndi ne dontani on ko heewi patti feewi ngal ɗo kawrtal laato kawrtal gongal ka laatotongal sababu humtende hoore kabaru démocratie meɗen forroɓe gollire moɗe amen ɗe ƴewtowo sifa jogolla laamu o diƴƴinde leydi ndi sembinde anniya amen lobbo gondal. Mi sikkitaki feewi wiide totodiral hakkillaji mon ɗi humtende hoore no feewiri ndenno ɗen kani wattande hakkillo sanne tawangal meɗen.
Pelle tati noon joƴƴina fa ƴewto ley sisiliji tati banggal ndenagu laamu fawarde e deƴinare neɗɗaku. Ɗe jolle noon batuji muɗum gaɗan dow gonga e ley ko woni e wonkiji fawarde e kawral région fa ñande noga e ɗiɗi lewru décembre ndu. Ɗum ɗo wonde noon se heƴaɓe guɓe ciñiɗe kaɓorɗe ɗe kawri e kalɗo kardal kala ko heewi e hirduɓe laamu ka jiihaka hen.
Ngarɓe hawrude ɓe mbiyan iwruɓe commune ngaji temeɗe jeegom e joyi e kañe leyɗe nogay e nayɓe keƴaɓe muɗum na nder leydi ndi e wi ɓeɗo ngalɗo kaldal laatoto sababu ɓeɓe leydi ndi mbiyan keɓana tiallaji dabareji ɓoyoji keɗanna ko heɓani en Moussa Malle Sissoko e Aissata Diarra dow fecitango Ousmane Diko.
Tiɗallaji région amen o an anda yo ɗum tiɗallaji dow laawi ɗi tiɗallaji yirwe fawarde e ɗi goduɗe leydi men datuɗi bawɗe leydi Mali. E hakkillam kaldal ngal hani ardinede saabude hannden ɗo gonɗen ɗo yo ngol laawol gotol tan ngol kanɗe nanngude yalla eɗen mbawa selde wayde kawral ngal wala ɗo haɓɓi. Kabaru o hana yoppidede e yimɓe seeɗa tan hannden le Mali ɗo wonɓe dow jolle yogaji wala fo koɓe andi yo wadde fa kala ko wonda ko yara caggal. Rewɓe noon darti hakkeji mu'en yo data muya kanɗo du heɓanede jogala so o wari ley kawral ko horse le leydi meɗen ndi yo de inare fawarde e deƴere kawral yimɓe fuu ko arde leydi meɗen ndi hannde yo ndenaɓe.
C'est la sécurité.
Kala jiɓe ɓeydo rawi faama dow kabaruji leydi Mali e mbiyan heƴƴuji studio tamani na mbawi nawtorade bembal WhatsApp numéro owen 76 62 88 51 via momo mbuɗo yoɓatake muɗum yo 37 321. Caggal duuɓi ɗiɗi mbiyan caggal duuɓi jeɗɗi to Dakar leydi Sénégal kananke leydi kiɗɗo mbiyan Amadou Toumani Touré e jon suudu makko garti feewi nder leydi ndi. Min e mbiyan gendam jottike e jamma nder leydi meɗen Mali ɗum mbiyan garti feewi heddade e muɗum ɓe min jooti sanne e mbiyan leydi Sénégal. Ɗum woni ko holliti e dow bembal makko mbiyan Twitter.
kimbititina wiide kango ciagal ko lawma ko o sami battu hitande 2012 Amadou Toumani Touré yalti leydi ndi e joode to Dakar tun leydi Senegal fa hande bangal kabaruji amen di nyande mbiyanna alande kano ko be le G5 Sahel ngadi battu jujura to nyametun do mbiyan habbo terusiyaku imma de mudun wonno mbiyan lenudi datti dabureji e dawrude mbiyan duwana de bibbe leydi Niger ciagal hibugul do inates sambingol chapande jetto e go on iwbe wultama wiide be nawtorto ngado kawtal landinde gongal hakunde mabbe e president leydi bien France Emmanuel Macron to putun wattu leru janvier warundu kadana ko hebani en Aissata mbien Amsatou Touré do fertango Ousmane Diko
e jipade mabbe avion fou kanan kobe leydi Mali Burkina Faso Mauritanie Kenya et Tchad jayi nokku martir soldatien leydi Niger fanjuro chapande jeddon e go soldatien heddi be yontere jabbinde inates mon fe mabbe donike hollitidu ana wonde dande bibbe leydi Niger fanda G5 Sahel nono be do kanan kobe kollitino jidan pade mun yaade po leydi France me yewtu hono golleji gadaadi fanda gubal gondangal fawarde e jawdi mudum kanyen no hebirto kake faabire terroristien beedi andu fanda jingande warbe nota dembe e liko heba en nande ka heedi darani be giggol leede be yewtu ke du kabar toppere bangal hono no be kaani yidude e president leydi France Emmanuel Macron te micintindo odo batu kanodo wadde waga du wartirama nyame tagal war hore mawde wande inates de o faabi ke kanan koobe do leede yuppondirde hakkillaji mu em fanda hono batu garo le ngandu repo le leede France
fede dental sukabe luko hibbe pritane militaire kati ngadi imadara fewde e kaptibe leede Mali bangal hirongo be indiri la nuit des anciens enfants de troupe fede nde ben be ndabi fedende bien fi dabare hawtagul jawdi e ciakita yonterende yalla bien faabade larme mali e wi ardibe fedende susuli o woni bien kaldal e kawral kedanako hebani en Moussa Mali Sissoko do fashitango Ousmane Diko e mi woro
ewi hora jawalde de ngoldo segogol yo faabade tan bangal wolde soldats e meden tibarbe an kasindini faabede heedi malinkobe fu fa kebono kabira e gagno ciudido Omar Cisse hora je amical des anciens britanniques militaires on ko sefi kedadam
on se dit que
heuti wotodi lidindi darni ko jande amen e hande men dugi bawde bangal la goldibe amen der lidi marindi ma ciaga lidindi ngaden faaba fewde e madaraji udi basi o ngaden dokal ijam sabidi jam wana fi funde yete
truc qui se donne
tagal baligo fewde larme jati e hakilo Omar Cisseka kadal kala gondangal ana way latare sababu dejere e de inare leedi meden e horaj amical onon mali hebali no hono dido tidal laaji darbi sifa hono kado abada
jamais auparavant
abadan ele ko jabbe basi lata ke fi sababu raf kawral habuni bi leedi mendi min ko kuncenen hore jodo hala dewrol ele watangul hakilo gade kawde leedi mendi
l'identité de notre nation.
Don le wande ardo britannique militaire katidu colonel Sadio Camara yetti ngoda hakilo wiibe beeda ko yamdu. Wanda de dum e wande non balin ko be fu tinna darana fa deere deere tinal lato. E cekte non andinde on de do wade amical des anciens du britannique du Mali mobi handen civile et soldats CM fu wondube e golleji kewde leedi men.
Tagal pedari nyaloma e feccere bangal jooda hala do golleji mbiyan kandi gollede woni ko kawrutal do weltere wakati timmi kenyan to Madrid lead Espagne fay hunde yarali yeso bangal mudun e wi kambe halnona en runde Afrique be secrétaire général ONU huliti weltanaga fi ngal do kawrutal COP 25 ka non Antonio Guterres wi na gikani kawrutal mo wuri COP 26 to Royaume-Uni denno en kanafe yopude golle dum woni ko politique
Studio Tamani yo faabal laamu leede Suède, Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Sengare le mbien kabaru ne region ngaji amandi to segu ton no sous-préfet wuro Farako ngwen ngudido segu kiloji nogay soutama le galle mako nyande aljumarande wultama wiide jimbele mbaddi be motoji mbiyimbele nayo mbaddi be motoji didi nawturke mobile mako yadude e mako to kajolo ton yontere mjen yontere habo njibu yambinama nyande aswerende sappo e nay ndudo lewru bangal figul bolo hakunde mjen kapti be hibbe be joni be ele yontere mjen ele yamberende woni ko kabaruji kewdi do njibu martinama kumpa mali justice projet woni mjp e do faba kalisi usaid woni landinidi ngado kawrtal to sikaso tonno mbiyan ndema pompteer hikka hebantade fi batte tobo o dum ko holiti ndemobe be ka mbiyan dum hatta fi kebal tonuji unyaaji temme didi kulitaade di dum woni mbiyan ko matna kumpa e wattu kawrtal ndemobe pompteer to sikaso tun tuntiminta kabaruji amen hande ka fa hande yewtarna yeso